muso sera ntolantan bena gun kan mali la championat ŋana y'a ɲɔgɔndanw ko do minw be ɲina sɛzɔn b'a 2 b'a 2 kofɔ u be k'u sɛnsɛn ka se u labanyɔrɔ ma ka da kan ɲɔgɔndanw sera karedasi ma klɔbu nani minw benaw niyɔrɔ ta karedasi ɲɔgɔndanw na olu dantigɛlen filɛ nin ye as mande usfas union sportive des forces armées de sécurité super lion ani as heral de bamako klɔbu nani minw kofɔlen filɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan tagani ka segi na n'an ko ale e retour karedasi tile fɔlɔ ɲɔgɔndan bolodara senatolantan federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ k'a bila bi alamisadɔya yi na juɛn kalo tile fila san 2022 bamako stade mamadu konate la nɛgɛ ɲɛ 16 sanga bisaba as mande ale ni usfas nɛgɛ ɲɛ 18 sanga bisaba super lion ale ni as heral de bamako karedasi ɲɔgɔndanw mana kuncɛ klɔbu min ka kuru mana caya ka tɛmɛ klɔbu tɔw ka kuru kan o be kɛ ŋana ye o dɔrɔn tɛ o klɔbu de bena mali jɔyɔrɔ fa farafina gun kan ligue de champion na min be sɛzɔn 2022-2023 kofɔ cɛkunda senatolantan bena gun kan halisa championat ŋanaya ɲɔgɔndanw ɲina sɛzɔn 2021-2022 tile 7 jaabiw filɛ yelen olympique bina 11 créateur ɲɛkɔrɔ kanagolo celo kelen klɔb olympique de bamako cob ale ni asom association sportive olympique de misira filanin bin simasɛsila kanankolo fan fila be fɛ lcba lafiya klɔb de bamako ale ni us kita filanin bin simasɛsila kanankolo fan fila be fɛ cs dugolon fila binna as heral de bamako ɲɛkɔrɔ kanankolo celu saba as heral de bamako kanu na as bakarijande barowuli ale ye se sɔrɔ asco association sportive de korofina kan celu kelen kanankolo joliba atletik klɔbu binna afe afrike football eliti ɲɛkɔrɔ celu kelen celu fila afe kanu na usfas union sportive des forces armées de sécurité ale ye se sɔrɔ as duwande sikaso kan celu fila ani kanankolo us bo union sportive buguba ale binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen as polisi ni as black star ka ɲɔgɔndan bɔra dɔgɔkɔrɔ ka da kan kuranko n'o ye yelen ye o ma sabati voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekalaseli don